kwata kubula mubo nga weta go kusidika nadala ebya mabyo ebyo munda ebyo byekumire ogendo gambo no gambo li roza bibasanyusa woyita mukwano gwo ti besi omwegereze yandikulumya sirisa kamwako sirika ko ikole muchama babirabe nga biwedde sirisa kamwako sirika ko ikole muchama babirabe nga biwedde sikirungi okwesiga buli muntu n'oyanja ebyama byo akolimiddwa oyo yenna eyesiga omuntu besesasesa kungulu munda bajjudde obusungu kaini ata abeli lwabujja natasasira ate saamu omwagalwawe yamutunda eryabalabe be singa katonda bikola emitima wanditegedda kwagala yani singa bye tulowooza bitega ku lutimbe wandikuumya ebyama byo sirisa kamwako sirikako nawe bikole mukyama babirabe nga biwedde gundi sirisa kamwa sirikako nawe bikole mukyama babirabe nga biwedde munda misege akutebi masamasa kungulu munda wabyo munjudde mweriso balinze kaseera buseera basabira okwe wenasaba mukama nje wabalabe mikwano gyange gye gyagenda nange samanya mikwano gyange bebalabe bange banja bafudda baluguddemu lwabutakuuma byama byabwe kale saba katonda kulagenga batufu ebyama byo sirisa poko 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 sirikako bikole mukyama babirabe nga biwedde sirisa kamwako sirikako nawe bikole mukyama babirabe nga biwedde yiga okukuuma ebyama byo weewonye emitawana yadde okubya eddiirwa ennene wegendereze bogamba obeereza omukyala sirika kwano bo yandi mutwala enkya toyanja mikisa gyo banja ensunzo ogitwala